lu jëm ci ciosanu Musa ak Aruna.
Ban Israël ya yilifon sen kër bay ñodi gor ñi Ruben taw Israël jur Anok ak Palu ak Esron ak Karmi ñoño sos langi Ruben domi Simeon yu gor di Yemuel ak Yamin ak Owad ak Yakin ak Sawar ak Saul mindeem dip Kananeen ñoño sos langi Simeon domi Lewi yu gor ñodi Gerson ak Keat ak Merari ku nek ak askanam at ye Lewi dundu témèr la ak fanwer ak juroom ñaar domi Gerson yu gor ñodi Libni ak Simei ñok seeni lang domi Keat yu gor ñodi Amram ak Isar ak Hebron ak Usiel te at ye Keat dundu témèr la ak fanwer ak ñett domi Merari yu gor ñodi Mali ak Musi ñoño sos langi Lewi ak seeni giir Amram mo jël bajjanam yoko bet soxna koku am ak mom Aruna ak Musa at ye Amram dundu témèr la ak fanwer ak juroom ñaar domi Isar yu gor ñodi Koré ak Nefek ak Sikri domi Usiel yu gor di Mikael ak Elsafan ak Sitiri Aruna mo jël Eliseba domi Aminadab jigenub Nason koku am ak mom Nadab ak Abiyu ak Elasar ak Itamar domi Koré yu gor ñodi Asir ak Elkana ak Abiyasaf ñoño sos langi Koré Elasar domu Aruna mom mo jël soxna kenn ci domi Putiel koku am ak mom Phineas ñoño yilif seeni kër bay ci lewen ña ku nek sos langam Aruna mom nak mok Musa la ji sax ji wax ne len genn len ban Israël Misra kurel ci kaw kurel ñom ñoñu ño wax ak Firawna buru Misra ngir genné ban Israël Misra du keneen kudul Musa ak Aruna